ngokuka Luka 9. Wayesebabiza ndawonye abayishumi nambili, wabanika amandla negunya phezu kwamadimoni onke nokuphulukisa izifo. Wabathuma ukushumayela umbuso kaNkulunkulu nokuphulukisa. Wathi kubo, ningaphathi lutho lwendlela, naludondolo nasikhwama, nasinkwa namali, ningabi namabhantshi amabili. Nakuyiphi indle ningena kuyo, hlalani lapho nize nimuke khona. Bonke abanganamukeliyo anothi nxa nimuka kulowo muzi nithintithe uthule ezinyaweni zenu kube ngubufakazi ngabo. Bamuka-ke bahamba imizi ngemizi beshumayela ivangeli bephulukisa ezindaweni zonke. Kwathi uHerodi umtetraki ekuzwa konke okwenzekayo wasambatheka ngokusho kwabanye ukuthi uJohane uvukile kwabafileyo. Ngokwabanye ukuthi u-Eliya ubonakele, ngokwabanye ukuthi kuvukile umprofethi othile kwabadala. Kepha uHerodi wathi, uJohane ngamnquma ikhanda mina, kodwa ngubani lo engizwa ngaye okunje wafuna ukumbona. Abapostoli sebebuyile bamlandisa konke abakwenzileyo, wabathatha wamuka nabo bebodwa ukuya emzini othiwa iBhetsayida. Kepha izixuku sezazi zamlandela wazithakazela, wakhuluma kuzo ngombuso kaNkulunkulu, wabaphulukisa abaswela ukuphulukiswa. Seliqala ukushona beza kuya abayishumi nambili bathi, bamukisa abantu kuba baye emzaneni nasezweni elizungezileyo bangenise, bathole ukudla ngokuba lapha sisendaweni eyihlane. Kepha wathi kubo, bapheni nina ukudla. Bathi ke, esinako izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili kuphela, ngaphandle kokuba siyobathengela bonke laba bantu ukudla. Ngokuba kwakukhona amadoda okungathi izinkulungwane eziyisihlanu, wathi kubafundi bakhe, bahlaliseni ngezigaba ngamashumi ayisihlanu. Benze njalo babahlalisa bonke. Wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wanika abafundi ukuba babele isixuku. Badla basutha bonke, kwabuthwa imvuthuluka eyasala kubo iziqabetho eziyishumi nambili. Kwathi ekhuleka ngasesitha abafundi ababe naye, wababuza ethi, abantu bathi ngingubani na? Baphendula bathi, uJohane Mbhaphathizi, kepha abanye bathi, u-Eliya. Abanye kodwa bathi, kuvukile umprofethi othile wabadala. Wayesethi kubo, nina-ke nithi ngingubani na? UPhethro waphendula wathi, unguKristu kaNkulunkulu. Wabayala, wagcizelela ukuba bangatsheli muntu lokho. Wathi, indodana yomuntu imele ukuhlupheka ngokuningi, ilahle ngamalunga nabaphristi abakhulu nababhali, ibulawe ivuswe ngosuku lwesithathu. Wayesethi kubo bonke, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla, angilandele. Ngokuba ilo nalo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe, uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami, uyakukusindisa. Ngokuba kuzamsizana umuntu, uma ezuzile izwe lonke yena uqobo, alahleke nokuba limale na. Ngokuba ilo nalo onezinhloni ngami nangamazi ami, ngaye lo indodana yomuntu izakuba nezinhloni lapho iza ngenkazimulo yayo nekayise nezingelosi ezingcwele. Kepha nginitshela ngesiminya ukuthi bakhona abanye kwabemlapha abangayukuzwa ngempela ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu. Kwathi emva kwalawo mazwi kungathi izinsuku zaba isishagalombili, wathatha oPhethro noJohane noJakobo wenyukela entabeni ukuyokhuleka. Kwathi ekukhulekeni kwakhe isimo sobuso bakhe saba ngesinye, nezingubo zakhe zabamhlophe zacobezela. Bheka kwakhuluma naye amadoda amabili ayengoMose noEliya. Abonala ngenkazimulo akhuluma ngokumuka kwakhe abemele ukukufeza eJerusalema. UPhethro nababe naye ababekhwele ngubuthongo kepha sebephapheme babona inkazimulo yakhe namadoda amabili emnaye. Kwathi ekuhlukaneni kwawo naye uPhethro wathi kuJesu, "Nkosi, kuhle ukuba silapha, masakhe amadokoda amathathu. Elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya." Wayengazi ukuthi uthini. Esakhuluma lokhu, kwafika ifu labasithi beza besaba ngeneni kwabo efwini. Kwavela izwi efwini lathi, "Lo indodana yami ekhethiweyo, yizweni." Kwathi livela izwi uJesu wafunyana eyedwa bathula bona ngaleyo mihla kabatshelanga muntu neyodwa lezo zinto abazibonileyo. Kwathi ngangomuso sebehlile entabeni, isixuku esikhulu samhlangabeza. Bheka, indoda esisixukwini yamemeza yathi, "Mfundisi, ngiyakunxusa ukuba ubheke indodana yami ngokuba yiyo yodwa kimi." Bheka umoya ibamba, idazuluke masinyane, uyihlukumeze, ikhihlize amagwebu, amuke kuyo eseyizukile. "Ngibanxusile abafundi bakho ukuba bamkhiphe, kepha bahluleka." UJesu waphendula wathi, "Oh sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo, koze kube nini nginani nginibekezelela na? Yilethe lapha indodana yakho." Kuthe iseza idimoni layiwisa phansi, layihlukumeza kakhulu, uJesu wamkhuza umoya ongcolileyo, wamphulukisa umfana, wambuyisela kuyise. Bethi kwabonke ngamandla amakhulu kaNkulunkulu. Besamangele bonke ngakho konke akwenzileyo, wathi kubafundi bakhe, "Khwezani lawo mazi ezindlebeni zenu, ngokuba indodana yomuntu iza kukhashelwa ezandleni zabantu." Kepha bakuzwisisanga lokho kusho. Kwakusithekile kubo kuze bangakuqondi, besaba kumbuza ngalokho kusho. Kwavela ukuzidlisana phakathi kwabo kokuthi ngubani ongahle abe mkhulu kubo. Kuthe uJesu ebona ukuzindla kwenhliziyo yabo, wathabatha umntwana wamisa phambi kwakhe. Wathi kubo, "Yilo nalo oyakwamukela lo mntwana ngegama lami, uyangamukela mina. Ongamukelayo mina, uyamukela ongithumileyo ngokuba omncinyane kini nonke nguye omkhulu." UJohane waphendula wathi, "Nkosi, sabona umuntu ekhipha amadimoni ngegama lakho, samnqabela ngokuba engalandelani nathi." Kepha uJesu wathi kuye, "Ningamnqabeli ngokuba ongamelene nani ungakini." Kwathi seziza kuphelela izinsuku zokwenyuka kwakhe, wabhekisa ubuso bakhe ukuya eJerusalema. Wathuma izithunywa phambi kwakhe zahamba zangena emzini wamaSamariya ukuba zimlungisele. Kepha awamukelanga ngokuba ubuso bakhe babubheke eJerusalema. Kuthe abafundi bakhe, oJakobe noJohane, sebekubonile lokho bathi, "Nkosi, uyathanda ukuba sibize umlilo wehle ezulwini uwaqede na?" Kepha waguquka wabakhuza wathi, "Anazi ukuthi ningabomoya muni? Ngokuba indodana yomuntu ayizanga kubhubhisa imiphefumulo yabantu kodwa ukuyisindisa, base beya komunye umuzi." Kwathi behamba endleleni, umuntu othile wathi kuye, "Ngiza kukulandela noma uya ngapi." UJesu wayesethi kuye, "Izimpungushe zinemigodi, nezinyoni zezulu zinezidleke, kepha indodana yomuntu kayinandawo lapho ingacamelisa khona ikhanda." Wayesethi komuye, "Ngilandele." wathi yena ngivumele ngiye kuqala ukuya kumbela ubaba. Kepha wathi kuye yeka abafileyo bembela abafileyo babo, kodwa hamba wena ushumayele umbuso kaNkulunkulu. Nomunye ke wathi, ngiza kukulandela Nkosi, kepha ngivumele ngiye kuqala ukuyovalelisa abasekhaya. Kodwa uJesu wathi kuye, akakho othe sebeke isandla sakhe egejeni abuke emumva ofanele umbuso kaNkulunkulu.